Weekendi imefika tunakwenda kujirusha na klabu imeshona. Waiter wako busy pombe huku pombe kule, kwa dance floor ni miondoko. Kuna wale wanapiga shash, kuna wale wanakata maji, kuna wale wanatupa mistari ukibeke wanapita mazi yako. Kuna wale wanapiga shash, kuna wale wanakata maji, kuna wale wanatupa mistari ukibleki.
Tunapenda kupati, iwe saa ngapi hama wapi, sasa mambo safi. Niko na faa tele tele, mabinti wako tele, tunapiga misele. DJ tupe debe, mabinti wako flow, wanalia mayo wakisikiza JB na Steve-O. Wasani wawili wakali 254, ngoma iko poa tena iko simple.
Tunapenda kupiga sherehe, tunapenda